ngizokwenza kanjani manje? Wangukhanya lapho umhlaba bamnyama. Ubambi isandla sami ezivunguvungwini zonke. Manje ngihamba ngedwa nenhliziyo ehlukozekile. Ngisazizwe izwi lakho ebusuku obuthule. Tshela kane yami kuzolunga, kodwa mama bengikudinga la. Inkumbulo yakho kuphele sedu.
Ngoba wawazi